DJ Protégé. The life of the party. Essential mixes to set you up. You're watching the Protégé Visual Essential Mixes.
Let's take Protégé.
On a mission, yeah.
Papa Fadela pia imebagi ni kujengea statue.
Na kuja solo nyimki kujanga wanani.
Kwa ndio ndevaka DJ.
Protégé.
Mina chua ati we unani chua.
Protégé.
Wala na nina chua unajua. Mapema.
This is DJ
Protégé.
She was in love with a Rasta
Protégé.
She was in love with a Rasta
Protégé.
The girl fell in love with a Rasta.
Follow the life of the party, DJ Protégé, on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Protégé Kenya. Get this and more on www.djprotégékenya.com. DJ Protégé. The life of the party. Essential mixes to set you up. You're watching the Protégé Visual Essential Mixes. Get this and more on www.djprotégékenya.com.
Matatu yuni beba bure sinanga chopa wala.
This is DJ Protégé.
Mpenzi mtazamaje, mina katamaje. Mpenzi mtazamaje, mina katamaje. Misina ubaya, sinanga ubaya. Misina ubaya, sinanga ubaya. Ay, beba, beba, akikuja mina deka, deka. Deka nyama iki deka, deka. Napenda kukachocha kakicheka, cheka. Na kobash mina meremeta. Njulu bengdo na keta, keta. Na changanya, changanya kaka, bureta. Body figure toa kakureta. Nikoneshe the math ka opareta. Usijali ile dontareta. Na kwaga na connect na coordinator. Sina time ya call mireta. Mpenzi mtazamaje, mina katamaje. Mpenzi mtazamaje, mina katamaje. Misina ubaya, sinanga ubaya. Misina ubaya, sinanga ubaya.
Msupa uko fine, una kamanzi yako 20 na uko 35. Nitakurarua leo kama tumbo fry. Ama kare gani, ama namna gani. Manze kuna vile, vile na kutamani. Vile unakunywa makali mina kuogopa. Vile unachapa flash wene wa monyota. Unapenda genge, naona ukizitoka. Zina yako IG nataka kukustock. Sipendi mamblaina, mamblaina muwa block. Umetoka salon na bado na kusuka. Usisikize huda, usifunge duka.
Mpenzi mtazamaje, mina katamaje. Mpenzi mtazamaje, mina katamaje. Misina ubaya, sinanga ubaya. Misina ubaya, sinanga ubaya.
EMP Records.
Skiza, imbali nimetoka. Mawazo stress, lini nitaomoka. I've seen my friends die every day. Because of crime I lose my day.
Nikirise kwa fti achia mroko. Alimi guide na kukashifu soro. Adibonoko tulikashi na mnoko. Tukitapo mamkish maorosho. Never forget shito walikuwa angel. Ukimbriza na kuvex na attention. Alitekeswa kipaji na underation. Na ukimkashifa na jua yeni devo. Karianga sinzaki kwa mongo. Karianga sinzaki kwa mongo.
Ebu cheki nimetoka mbali. Ni kama noto. ndoto ntoke kwa mta. Niwe Sonko mami, niwache crime, niuze na bidha. Kabiashara nani, nina ndoto ya kukua star. Internationally, nirudi home, nibadilishe mta. Kwetu Madhare nani,
Liviti nimepitia ni ordeal na ndomana. Yuto na safana wa feel na ndomana. Dela mina try kukipitril siku mingi. Wamejaribu kunidirail. Mbogi mindo na wavutisha nga line. Walibaki ni kachore ya kuforce line. Ju design ilikuwa sawa ni kama ni lime. Niki hope someday vitu zitakuwa fine. Hustle noma lakini sijajipin. Jubidii ndiyo kitu ili nitoa kwa scene. Walijaja wakumesea nimebeba dream. Na siwezi lose life ndo nipandisie kin.
Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto.
DJ Protege.
Mula jai rengwa zote ni kirao. Chanta sam kabla ni jichape moka. Ghetto youth kila gota ni kujogul. Awadaima ghetto youth wagonye dipra. Heila ni kufraswa kituriani. Jajare na wotu na zied guada. Lutu ama sung sirudi manyu. Nime VX vile rima kumehidra. Sinariang kama dela ni kofurda. Mezzo les na itisha surba. Juna daizi ni bebe kama ubra. Juna daizi ni bebe kama ubra.
Nina ndoto nitatoka chini. Nina ndoto mtoto masikini. Nina ndoto nitaenda fa. Mcheze ligi ya mabingwa kama wanyama. Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto.
Sokani kosha, fundi akia Mungu anajua adia na chosha. Doto zinapiga bila kuonga. Ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makidogi dog. Ayana. Fanya ka una piga dick. Ayana. Licky give me some cake.
Ayana. DJ Prodigy.
God bless your mama. Ayana. Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na. Mm-mm.
God bless your father. Kama radiata imechemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogi dogi. Fanya ka una piga deki. Deki give me some cake. God bless your mama. Ayana.
God bless my mama, mama. Hey.
The way you move your waistline. Ayana.
Tukiza kinene
lakini tunapambana.
Kila mziki majanga lazima tuwane.
This is DJ Protege.
Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao.
Kukwa celebrity Kenyan kujitolea,
yeah.
Kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasema wanakonea.
Why?
kawa ni mjanja itabidi umezoea. Watakutusi ndio ukachi na wacheki, wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe, kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukuwa celebrity garama, juwa kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama, sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu, cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fans wana kupenda tu, azaidu sijali even though vile kuenda boo. Si neutral simple boy kakila siku, but Kipchoge akivangua the same na msifu. Inauma kupambana na hizi issue, but brother usijali wezoea hizi
vitu. Naona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene, lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao, wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao.
Bambi tofa kulaini, Bambi sikela wawo, Bambi tofa kulaini. Yo si biotia, yon sanzo, yon sanzo tia. Yo si biotia, yo si biotia, on sanzo, yon sanzo tia. Bucho bera nange, bucho chkola nange, akamatoka bucho kafuga nange. Budi dako, biyo sanze. Yego mkwano kwen terita, yego mkwano kweni nani 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 kaka wita. Yego mulonji kwen terita, yelanzende kubere rabu singoli mbere rabu. Kati bye bye bye, nyenze safari, bye bye bye, kumira mali. Bye bye bye, nyenze safari, wengu bango bikenga.
Protege.
Dunia tene mazamu, tenkoze sabintu bichamu. Segu ya mwana adamu, kubaba muli bachamu. Yee, muli bachamu.
Mzendi wuku very nice, waya gala opportunity nkuwa ka chance. Wanudoli nguli la chai, owa matanga kuliko na machani. Waliwe banchu nyamu bije visipu, nga wagala ngweve mumirima. Basiri right now utope.
To the right, I go. Turn around, baby.
baby.
This is DJ Protégé.
Baby, take it slow.
You're like an angel from the land.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the bed, baby. Do some give me love, you give me love, yeah. Do some one time for my baby love, yeah.
Sabila, kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. Ivo nigusa bila, kunikamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. I see you, baby, I feel you, baby, I see you, baby.
Mateka mihoi, I can't breathe.
Unavozungusha body,
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli,
I can't breathe.
Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know.
Baby, take it slow.
You're like an angel from the land.
If you want me, let me.
Nimeshinda loto kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani. Kama sio wangu tu,
beste yako ni heta. Naona tutaki ni mtiaji, itabidi umtiezi maheta. Mwatafuta kashi mwashindano, umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele, mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani, usikia wivu lipenda mse wa kitambi.
Nobody can never take your place, you know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest, why they try to hate me. Baby just tell me you got me, and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Ooh, umeshinda loto, kunipata
toto.
Shukuru mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tokinukia. Ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe wa shangai, wenye uchungu wa kazae. Tukicheza kuchi kuchi na hotae, minawe. Unakula bia, wala unafito. Chuchuza kunitoa majicho, hata uvegunia. Bado uko simple, unapendeza. Shepu sini, kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki, ya nini mafuriko, meniweza.
This is my DJ Protégé. Protégé.
Te amo. Oh my baby, te amo. Te amo.
Me amo. Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim, mon amour. esquecí todas las rosas que tengo en el jardín. No jardín. Esa forma vos y el loca. Me deja con agua en la boca. Cuando toca, mi body fica en el lume. Vamos pra mamá, pra papá. Por hacer esa menina. Menina más linda del mundo. Esa tan choco choco que yo me toco. A mamá sienta que me tomba loco.
Maniumeota mtende Mashetani yasha panda kichwani Bengila dhota mwapere mende Mganga kakoleza uri na ubani Mtekenye kwenye mbao Basi neguse taratibu watikisa nyao Nichecheme kama mlemao Wako beki hazikabu siniweke sabo Na wanapata tabu vijiba vya roo Penzi limenoga Mbuga lina kisambu na rithi karo Kwako mimzoga Nikanani nipe soga za kashasha
Chambua
Imesholoa baby weka mata Tanika javi tena changa na karata
Mbunua
Onye chocho kana swa kibaka
Umesha niroga Toka utata Niroga Toka utata
Umesha niroga
Toka utata
Niroga
Toka utata
Follow the life of the party DJ Protege on Instagram, Facebook and Twitter at DJ Protege Kenya.
Nazini mebaki kikaka, my baby boo. Chonde na macho kwa kitu tamua kwa kashaka. Miroho juu nafika kunako mikono juu.
Kama nati na kazana ati pendo la kumimina. Naota nikikutaja jina.
Yeah yeah yeah.
Kama nati tupanda tati shopping twende Madina. Gozi za nyoka tutoe jina. Kitandani ni peswaga za kashasha.
Tambua.
Weko moa nizidi kudata.
Binua.
Karata mavige sizimbike basata.
Zingua.
Kwenye toto kana swa kibaka.
On the beat Kiro chungu Nipete na baba ni uwe Mina kuzimia Sizinguwe unisumbu wewe Kitu na boxi Usiku nipe shoti Ama ishike magoti Nileweshe mkomboti oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy Ukenda zako minta nyongonyea Mimu zako imesha nkolea My baby boy Ukienda zako minta nyongonyea
Achaliza mbe Baby unapenda vya giza giza Kama ujanizo we
Achaliza mbe
Mangara haya kuingiza Ujue inapotoke
Achaliza
mbe Unapenda vya giza giza Kama ujanizo we
Achaliza mbe
Mama unafanya tembo Kutuwa nadindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojipitisha bitonga
Penye dhiki na shuruba Pikia kondo ulini kumbata
Piki piki upande uba
Popote lipo kanifuata
Bado wananita mzugaji Sikizi hata ya kumaitaji Sina biashara mtaji Ulisema mola ndo mpaji
Panda nipande tumwage mbolea, baby Oh, oh, ah Ukitaka tena tutaendelea Oh, 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 oh shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby oh oh ah ukitaka tena tutaendelea baby unapenda vya giza giza kama hujanizoea mana raha ya kuingiza ujue inapotokea unapenda vya giza giza kama hujanizoea
Wakati jasho vado sija mwaga, sija choka Ndiyo naanza sasa Utamu mahaba ndio naleta mama
Mama wili, ina swali vile vile tena wili Unaweza kunipenda tuwe wawili Ama nikesi tuka nandi nae ali Basi tufanya vurugu baby
Usiwe na shaka Kama kungata tangata utosheke I wanna do you, only you you Hakuna mwingine yata kwa majuju
Pepeta, 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 nga Pepeta, pepeta, sakata, Nadia
Pepeta, 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 nga Pepeta, 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 Willy
Nikune, nikune, nikune
oh.
Nikune, nikune, nikune
oh.
Nikune, nikune, nikune Nikune, nikune, nikune Nikune, kune, 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 ma Nikune, kune, kune, kune Nikune, kune, 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 ma Nikune, kune, kune, kune Kuza sexy paki baby hii sikitamina Mwene home quarantine tupige kambina Kilindo kabati fili yo stamina
This is DJ Protege
Acha ni ngate Utamu kizidi ni pesi gino Nizidisha mauno ni ikate Mbaka kisi gino niongeze na mikono Onja na thea kibara Kumu kenye yutapena Bara tunajimwaya
Oh yeah
Huyu kwenza ngutapenda
Bara milete Lakini pole pole nsijakilete Tabia ya kwangu subti mama Kisupageti
Pepeta, 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 nga Pepeta, pepeta, sakata, Nadia
Pepeta, 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 nga Pepeta, 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 Willy
Nikune, nikune, nikune
oh.
Nikune, nikune, nikune
oh.
Nikune, nikune, nikune
oh.
Nikune, nikune, nikune
Leka juu na hata mi wachu wanga la mao for you Say the mao for you Yeah you're perfect my girl And I only need your love And even gonna turn it to Baby you can do it kwetu
your energy And for you I will sing this melody say, And you know you're my remedy If you need somebody to love Girl you're my energy And for you I will sing this melody Yeah, yeah, you're my remedy, yeah. Call on me if you need some love
yeah. If you want my love, if you want my love You know, sit the mind up, you sit the mind up
Fine, I like a man of queen.
Hey, sound. Cheki cheki kabine, acha nyami marinate. Nasema cheki cheki kabine, ministers wenye mali ya uma wana suffocate. Seti seti Mary Jane, kedha ya kumedicate ya. Nasema seti vele medicine, yoga nje imeditate. High court advocate, yutamu yote mane. Maisha natupeleka garage race. Salamu zangu zote handshake. Bas kalamu zangu zote heartless. Fahamu zangu mattress. Kalisha weni my guest. Kabla ni speak kwanza mic check right then. Kesho is another day ya Rada, punguza kuranda randa, panda panda, ganya 111, saba saba, mara 77, sana sana, wavy, Mombasa raha, dish, kwa sahani, billers, bill, za zamani, healers, deals, za maganji, killer, keja, kifahari, villas, trap house, mutual na madila, vako za kugrill mama sita, ego shit, una negotiate na indo ile time na kuwa mina we to negotiate. Mendo king sina sling zako bling niki blink una go missing.
Check it ring nani beg mina gang
tuki bang muna go missing.
Queen love, my baby, you're my composer. In other music, you deep. composer. And all my melody to the controller. Yeah, but piano, yeah, go string guitar. Django.
I love you more than that. I wanna be the father. Why my never bobo sala?
Oh, forget my baby.
Yeah, we do look up on it. I'm the one you've been looking for.
Together we touch it.
Oh, forget my baby. We do look up on it. I'm the one you've been looking for. When proposing to Ghana, when go it to Ghana, when go home come out to Ghana, yeah.
Oh baby,
chai, woke up and I come. When you cry, I'll keep for you and they go die for you.
Together we
touch
you, oh forget my baby.
We do look up and they are the ones that we're looking for.
Ay, que viste que dentro tu se continúa vio cabie cube. Voy, voy, chocanga wali wawe chekamba. Wali we chimuzo, baby, chembuza.
Why is that I lose control every time you come on? Oh, yeah.
Panicking in kutula, bankula bakeno eva.
Tell me now, now.
Love panicking eva.
Panicking in kutula, bankula bakeno eva.
Secret, the best in my heart is the surface. Check, baby, tell no me on the air. Jacqueline, you got in a tune. Baby, I love your body. I panic when I see your body. I admire my baby's body. Yeah, yeah. Baby, when you turn up, boom, boom, boom. Baby, you're with me, my go, go, and you. You're the one that I live for. Baby, everywhere you go, I go follow.
Matanta, you go and tumble Zama Wanga to Jacola to Kule Chibanja. So you're loving as a Natani see. When Simba Wakati, you wear a Kalina Pamiti to touch my body.
So DJ
bring your
protege,
body,
protege, protege.
Bring your body, one no, bring your body, cool low, your body control. So bring your body, cool low.
Go, 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 go
peleke barua kwa mpenzi wangu, wamimweleza ni alimbaya minaugua. Hey girl, wewe kwangu basi ndiye kama doctor, ingia kwenye wadi na tufunge shapta. If you love someone, grab them by the hand. If you love, put them a little closer. Can say, baby, I love you. Can say, no one above you. No one above you. Baby Coco, baby Coco, baby Coco, 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 baby Coco, baby Coco, baby Coco, Coco, Coco.
Chotaka ni kununulie kama magari majumba makubwa chukua. Baby Coco,
baby Coco,
nataka nibaki nawe, nahisi nimetamani, nikupe vya kukupagawisha.
Nimeshakuona unavyoninyemelea, I'm not your ordinary girl, chunga
sangu hisia umezikoroga, na macho haya nagapazia, tanasha umeniroga, we dada.
Masauti don't rush, you can look.
Kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini njima upendo, nitachanganyikiwa. Oh no 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 no, mina kupenda kikweli. Oh no 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 no, miso wale matapeli. Oh no 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 no, ukini achanta peli.
The life of the party, DJ Protégé, on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Protégé Kenya.
If you're serious, prove it to me, I'm curious, I wanna know. Sitaki michezo nawe, kuchezea moyo.
Moyo wangu kipenda, unapenda kweli, nilo sema na maanisha.
And I say what you say, my cookie thing, wakanda unanitisha.
Siwezi kukutenda wala kukejeli, janja wote kwangu menisha.
I know you've been trying, but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti don't rush, you can look baby but you can't touch. Nazikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, usininyime upendo.
Fire, baby.
Oh, my one, I was a satchingy. Oh, my team, I'm gonna go from a
corner, sit up, boy. It is me, boy. You are one thing. I like your
hips
and the figure, I'm not dying. Oh, really? You are laughing. My money I was spending it. Mbukulira ku chips na shisha mukwano, you were eating it.
Don't you know I am dying it? Wako bato viraba, you and me we are fitting it.
Hello, hello, baby. Mwano tanziza machalo, machalo, oh, mzaga mbalo.
kuza malala Oro nogo vedida
Oge zanga nondeka
Nandisi sobora kukuleka
Mandia kebi ange nondeka wanonga ndia mputa Baby wandia kebi ange nondeka wanonga ndia mputa
She told me she don't love me cause I'm locked up With a man like me, tell you I look fimbo.
Then I cannot believe it, boy. Vamos it for two. When I cannot put a mira, mama get quite tonto.
Alo, alo, baby. One of those is a macharo. Macharo, oh, is a gambaro.
Una sola lady. Una letra es. I love your ways, the way you looking, and then I love your smiling, the way you smiling, I love your movement, locomotion, and then I love your kisses, oh, bumo buluti, give me ketchup, my best love got chips in a ketchup. Give me ketchup, mabenzi lako chips na ketchup. Jagala ketchup, mabenzi lako chips na ketchup. Jagala ketchup, mabenzi lako chips na ketchup. Oli mulunji, bebe koza bilunji, ounya na bulunji, oli bei nene, ono sula kote, ona leta yeteno. Give me ketchup, my benzi lako chips in a ketchup. Give me ketchup, benzi lako chips in a ketchup. Jagala ketchup, my benzi lako chips in a ketchup.
Look down, go
it all in the ketchup. My benzi lako chips in a ketchup.
DJ Protege, DJ Protege.
The feeling anga ya tuka Message yo ya tuka Message yo mkwano kwa ya tuka Kulu mkwano kwa na chuka The feeling anga ya tuka Message yo ya tuka Message yo mkwano kwa ya tuka Kuta gandem, you de bandem Yo water body baby show them Me like to feel your body like a play them Ningama ne mkwano jangera by your guy Ye go your pain, tanza siga kwa karanti Sawa nkola konga wali wondo vanti Hasibaki, twende mbele sibaki Mini sikati bikini towani shati Yalona unze badiaba teto basukusa Bababa beba se Omukwano kujude I'll love you everyday yeah. Kulu omukwano kwenna chuka The feeling anga ya tuka Message yo ya tuka Message yo omukwano kwa ya tuka Kulu omukwano kwenna chuka The feeling anga ya tuka Message yo ya tuka Message yo mkwano kwa ya tuka Mkwano kwa gala kutiko Love ya feringa ya katicho Mkwano soma love manifesto Mulavu bako mamu pito Mwana go kupima size Kutuka zuwe na big size What is some people them criticize Tumamu ya daraba mubaba wa size Sexy was in general Muganda ya gala federal Salale mette konaro Tanangera vele tano bubonero Kale guno mukwano go Ogo wensa baba mpengo go Wena ya galoku vanga nito go Okufuna gaye
go This is DJ Protege
Kulo mukwano kwa na chuka The feeling anga ya tuka Message yo ya tuka Message yo mukwano kwa ya tuka Kulo mukwano kwa na chuka The feeling anga ya tuka
Gala, you are nice. Unta de mukasunda bas. Oliwa beat, oliwa laisi. Kulete de Gucci over Versace. Hey, oli kwa original. Toli muchupule njoba over China. Kasusukali kwa original. Kwa ulonja mula. Kwa gala nyohira undi momosai. Wantambo zaru jengere kukagari Ulu sinturu na nenebu za tino zani Zani kumenyele
kumukati
Ulilo tambo lo chamula mkwano inside
When you come my way
se oko kwa galenyo kuboku changa changa na koku zala lenya nuru sintura nene muza zani ayagalo moru njinga kwe dengere che wato checho we chigona nebazo motonzi wate ya kuona neweva fitina barike wetu bawona chepoli chanda kukasenda bazana wakala nyo hira undi momosai wangambuza luje kiri kukagari ulu sintura nene muza ntino nzani zani ngomenyera
kukukati
When
you come my way,
Yes, I'm going to be
navio ni go. Dance the beat to the flow. No matter what, when navio ni go. Dance the beat to the flow. Nunca lango, don kuba mkongo. Yes, we dance flow. Light up your candle.
Number one. Ebirungi byankolera
number 2
nakayimba ne kuyimbira
number 3
emikisa no kugirira
number 4
namburi nutijiza
fire fire oh gospel music be fire oh we no retire oh my DJ so fire oh
wamanya jetu bonge
katona yetu wende chiki bonge
style ya chiki bonge
dance for me chiki bonge
number 1
wamanya jetu bonge
Good, the good, never go you take it. Gonna get cassette. exercise. I'm gonna go so I take them a life. Give me a sherry, baby, I'm a girl. So no, I'm gonna go to the door.
Baby, Wally, thank you, Wendy. Wendy, now we're Wally. Wally, thank you, Wendy. Wendy, now we're Wally. Baby, let me walk for you, walk for you, walk for you, balance. What you said, I'm gonna take my time. Let me walk for you, walk for you.
Mami yo, I love the way you shake your body yo. And you're the reason I spend my money yo.
She was in love with her rasta.
Oh move what?
She was in love with her rasta.
Oh move what?
The girl fell in love with her rasta.
Oh move what?
She love it clean and faster.
And she love it for me.
Daga, 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 daga,
yeah. Daga, daga. Agamba and jaga, 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 and jaga lo move what? Yeah.
Me. You make the party just get shot, shot. Love it when you bubble in a your bum shot. Yeah, boy, I love you, man, I take gunshot. Man, I take gunshot.
She was in love with her rasta. She was in love with her rasta. The girl, he fell in love with her rasta. She love it clean and faster. And she love it for me.
Daga, 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 daga.
Yeah, agamba, jaga, 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 romu guati.
Thinking of like the G5 just for Uno. And them a dedica, them wish them for Uno.
Like a bad girl in the place, yeah. Fire.
Bad girl in the place, yeah.
Protege,
protege, protege.
fi joker, joker down low.
The man, them not them a care much, man. Why are them walk up here getting up a man?
Yeah.
Drop it on my flag.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Vile dema na kata kata na katunika kisha waroge minda ichapa chapa twatwa tuka kijano Nairobi vana waka waka macho inabidi fnike na noti na kutaka taka ba kwanza lazima nibishe hodi tadani mini meru vile vasna chana. Hey yo Jones na squeeze umepa mrasta sana nadani utaniweza buda baska zana a devoted member kwele kanisa ya pasta ngana so kinyo hilo apantaka ni marimlami bata na haga na kamjaka na kuna nsaka no jomalu neza kanpata yoni pate after pate sindio wana run after. Kahaja beba minda mpita tu anatry kutwapa kitu tunona ni mshipa tu. No disrespect minyo jisizi choma picha boo. But if you don't got a booty then sama honey sister do. Blessing nazo tumesunda kwa kibenje. Staying out of trouble hatutaki lala stenje. Isi guli mavado panutembe na kirende. Na hatupendi maskando so seti mbali kamenje.
Hey yo fast mina piga kiras. Red sun homie dimples give me the glass. I'm your promoter si watu nalipwa in cash. The wonder sisi rusha rusha tukifika babash.
Kata, kata, kata.
Mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Yeah, mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Let's get on the beat.
Yenge sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Yenge sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko kwete niko zanabe, kana kana shi. Nimepandisi ya mbanati, juni nganyare. Kuna vile nime kana fi, nime banashi. Mbotu nimenda sumbe na se, juni kona kish. Saubaya nikinja na mo, atire nangwa. Makangede na wanda na su, juni komasi. Malego na mganazi, sosi na masi. Na wategi adi wanati. Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo. Bogi yake ni kupuachi kama wa gido. Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo. Bogi yake ni kupuachi kama wa gido.
Genje street sinajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje street sinajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko masongi wete gea ni jimes. Na kunyo kumiuri ya nkujibless. Leo ngware mina staga na ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zi release. Juwaga muse mayuto alini breeze. Uwe rosla chaji kismat. Nikirandre na kwa gashida na. Za kunyami usakanga kwa giz. Toa choku kizi digi kabisa. Dati mi sezi float mi go deeper. Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho.
Genje street sinajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Genje
street sinajua ni kuwa mocho.
Chapa chona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Yeah, na sante ya punda una mateke. Nikikuna uta umota na stete. Wafeve jozi kipundi msika kakote. Wade bindo izo daba zitokote. Anata ikona sinja tebo nge mato. Penata indizi na pandakas ni mato. Case come fast name stone and a kako. Bema girls busy wana ball kuliko mako.
Nankipata naipima pima naipanda na lima. Nankipata naipima pima naipanda na lima. Naikichapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Skiza
Sasa kuna dodo na mibeba Tiki ndani ya bukla sita tesa Kile kana kata kata tepangwa Sito na kwa jiko kata tenwa Black kuli kujangwa na stingo ikatubamba Tukapatangwa na tanzia na tupanga Aka tupanga joki anapatia nanga Ata makase ali wapatia nanga
Nankipata naipima pima naipanda na lima Nankipata naipima pima naipanda na lima Naikichapa jona dondoka Kalenda, ya ma master maji mabazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakao amevunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza Bentley na mabigi Hakunanga mtande za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi
Kalale,
tunakula kaderari
Kalale,
kusha mawe kahalwale
Kalale,
unaukia
mingi kahao Kalale, hey, yati yati nini kem kem Wata guane, wata vai miss Kasi ganje, hai ni saidi Wata guane, what about it Bro man, kona dai Kalale Kalale, hey Yati yati nini kalale
Papa Fadila klime baki ni kuchengia statue Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu Tuko afde na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue Kem doli kuinafanya gani dostaro Papa God suni unyeshe ganji kama flako Ni yadisi ya mafiga makoma na maziro Very soon itabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongeze bei ya bida Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag Na ukizidi kulegeza ndo utatekio madam
Kem kem wata guane wata Wata vai miss, kasi ganje, hai ni saidi Wata guane, what about it Bro man, kona dai beef, kalale Kalale, hey, yadi yadi nini kalale Kalale, hey
Katubongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompe ni kompero safe Bazo, bazo Mi ufanya biz na mabazo Sipende chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale
Hey, yati yati nini kem kem Wata guane, wata vai miss Kasi ganje, hai ni saidi Wata guane, wata about it Bro man, kona dai beef kalale Kalale, hey Yadi yadi nini kalale Kalale, hey
Minajua, tiwe unanijua Kani trust, unajua niko sure Kemoda, chama mocha majua Na kulike, walai, nani najua, unajua Mapema, mapema, very fast, mapema Mapema, very fast, mapema Mapema, very fast, mapema Mapema, very fast
Mapema, modo, mindo kemoda jo
Zee, bazo, mindo bazenga ya
Unajua hii mta, mindo kusema jo
Wacha machocha, unachachisha ya
Mini Christian ka Ronaldo, si chezi vimesi
Kama governor obado, uruki kesina Unaruka kipetero kiesu
Nakata historika, nakata na kisu Jumi, upenda magoshodo Na blend, konyagi na kavodo
Kemoda, kena nireke modo Zina nice kama devo, akadondo
Kami ni Samson, nye ni Delilah
Mame kunasa kama Raila
Jicho nyanya zime red, macho kam China
Kona kina maina, na mademo faina
This is DJ Protégé
Mapema very fast
Minajua, tiwe unanijua Kani trust, unajua niko sure Kemoda, chama mocha majua Na kulike, walai, nani najua, unajua Mapema, mapema very fast Mapema, mapema very fast Mapema, mapema very fast Mapema
Superhero on a mission, yeah Black on black, looking like a billionaire Game deny, mobbing in the free now, pair I know it's impossible to really not stare Spend weekends in my car, see me come dead Blow your cook, find yourself machine, come ten Don't fold in up, Jenna Breeze, when I smell It may mix na shash, but you really can't tell Check your black dude chin Window ni lit in, come low, hand me a gin Ningu mu resist, cheesy fly, come in Before ni trash, when you make that take clean Badiliki, melanin juu chini hakuna bleaching Black is beautiful, you're not teaching Girls are thinking, ni makin true na makuin Skuwa ndiyo demba
Boys Club tumedunga mao pena nyonginyo tuko moshi I swear siyazi tell pali tuko tuko sete resese chezo resese randi shita ni mubutu resese Switch bank wata champe das Dania ring ni mahedi zine dinzi dan Nataletewa ile kitu minadai mevai Wakikata maji mini kwa divai na gedai There's a will, there's a way niggas inje andoa Shaa shuku haa nyoka san kwa dondoa Nowezi hepa luga yangu vile na roro So nipe stand innovation vile na kapo Kwa nimedunga black Dania G-Wagon nagene na black Modeling na friend Chupa ni black Tags in tag kwa swag Nasumbu waka kibeti ya chalo
Smoa jionde baka DJ
Black
Kuangeza tire
Black.
Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on
Black.
Michael Jackson
Black.
Bank account on
Black.
Spend my cash
yeah.
on Eha aso Competition na icheki kwa kio
yeah.
Mako yake pia ni black on
Black. Hizi mitawa ni itas Hadi wazing na mabengu ni itas Step out all eyes on Yani fresh to the bone mini Wasing na mapengu ni ta Step out all eyes on Bazenga dadi yoni tetoli ya kibuda So bani ya pewe red card kwa grao na wachuja Vile na vuma na sijaguza gadumba Wakisema brida siyo star yoni ruma Painting beside me Yo shindaga tiktok alisare IG Wazing uptown downtown udai mi Washika na ma big tune hini ya motive sikosi Mabrama na kilaita kwa pori Kukiwasha na kumidi nkiwa lonely Boss man najua mabigi sioki Walikeja zao ndani kuna hosi Juni bigi Nsupa na mchizisha na makwiki Kutoka ruki nisha kiuka MVP Iko nini acha nizidi kuzidi Bazu ni guizi mitawa uniita Hadi wazing na mapengu nita Step out all eyes on Yani fresh to the bone mini Wazing na mapengu nita Step out all eyes on Kani cheap talk sina gaida Tubonge ganji ndo inadai na inafaa Cologne flani utainusa from afar Cladi za wadizi metoka Vietnam Make a toast cause we finally made it Maziwa mingi kama ngombe za gredi Magialde munipa edi na jegi Bato sinyonye sana si utafanya ni dedi Mini kodago wapo resi magizani Islando wadi ndani na machaji Weekendi na yo tuimaliza na makali Sumani ngware na rauka na kihangi Bada be fresh to death Fika bae buda kauna die connects Mini MC na badongo mawevi What you see is what you get this day Hizi mitawa uniita Hadi wazing na mapengu nita Step out all eyes on Yani fresh to the bone mini Wazing na mapengu nita Step out all eyes on
DJ Prodigy
Yeah Mbosho ni narwabe mbele nyuma Na bado inafani fikironga Niko railways buda ni menuna Na jaribu kusikiza madonda Mresh keja amende ataki skuma Amechoka na nguo za gikomba Karanja kuna dona fa kutuma Niweke kwa inamba buda boss
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Na tumipia na ya kutowa Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Maze form siyo poa Tuma kitu, tuma kitu Tuma kitu, usisahau ya kutoa Tuma kitu, tuma kitu Tuma kitu, gade, tuma kitu
Yo, all I do is swing kama Khalid ama Usman Kamaru Headbutt but singiangi booth na manyaru Leo ni range staki nukza Subaru Mi bazenga swag na pigianga loop ya gumbaru Don't fike apa, amen ni mungu Iki tu wanga ni tamu but again ni uchungu I remember wanting to work for NTV But maybe pia mininge chujo kama Ken Mijungu But mini rapa na wapeleka na rieng Na kama shini miyu ende shamanyien Yesu ni baba staki meze shaja chien Yes mana inachuna tukiveveka na bien Atujanza juzi ni luge ya zamani Jeshi yangu ya huivuta hadharani So ambie ni OG ya mifika na ni rumba ya Gayole Isi rumba ya Japani let's go Kwa mbosho ni narwabe mbele nyuma Na bado inafani fikironga Niko railways buda ni menuna Na jaribu kusikiza madonda Mresh keja amende ataki skuma Amechoka na nguo za gikomba Karanja kuna dona fa kutuma Niweke kwa inamba buda boss
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
Na tumipia na ya kuchowa
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
Maze form siyo poa
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Usisahau ya kuchowa Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Kande, tuma kitu
Eyo na shika gama kia jofiki mwalimu Iyo siyo
kumba na hizi zote blessings za muumba na venye ni maunga nona nikiwa samba na kama ujashika bana mimi ni mukamba
niko na essentials ya avocado makarao kwa roadblocks songa kando welcome in karibu anything I can handle takuchorea kaka tunza gado
tunapenda happy everyday
wale wana
happy
wale wana wana
tunapenda happy everyday
wale wana
happy
Hey
yo, pasi ya pili, hakuna pasari na kila itabu Yo, kushinda pasari
Gare, pare, kori koseaga
Koku koseaga, apo mi utaga
Hey yo, vituto vitoko na vipiga vipare Sili bado chwendi tako siku za kare
Ati siku za kare Naitwa Jackson na bado na leta action
Tunapenda happy everyday
Wale wana
Happy everyday
Wale wana wana
Tunapenda happy everyday
Wale wana
Happy everyday
Wale wana wana
Step una yumba yumba una kata rumba una hop step hop step una yumba yumba una kata rumba una yumba yumba una kata rumba yumba yumba una kata rumba
This is DJ Prodigy 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 Prodigy
Mafuta yamekosa usoni mwangu imenizidi njaa naanza safari yangu Mama aliniambia nisisahau begi langu Ikiwezekana pia nijilinde na walimwengu Huko, huko nako wen Shida nilizo hula nyumbani zimenipeleka Matatizo yamenitelezesha Nguvu sina mwilini kabisa zimengandamiza Bado naji Bad energy, bad energy, kakamua bad energy, bad energy, bad energy, bad energy, kakamua bad energy.
Sherekea yako, sherekea pia ya wenzako Wanasema kila dogi siku yake Basi mina ngoja ile siku nita kwa umbwa Kubweka njo nipate pesa Kuchekwa ati sina hela Barabara bado na cross na zebra Danganya chokorado iko mpesa Ale, ale, Alejandro B-O-S-S-I-N-G Fast G, amini Five star, ndio kila mtu anataka
Uko, uko nako wen Shida nilizo hula njumani zimenipeleka Matatizo, ya mentelezesha Nguvu sina mwilini kabisa zimengandamiza Bad energy, bad energy Bad energy, kakamua bad energy Bad energy, bad energy Bad energy, kakamua bad energy
Mtu wa uba, mtu wa surba Minyo napigia kura, natupia luga Champe, champe, jikakamue, usisari
Ujasiri uwe ndani yangu
Sigira para pam pam pam
Nisinya uke, mafanikio yangu Shida nilizo hula njumani zimenipeleka Matatizo yamenitelezesha Nguvu sina mwilini kabisa zimengandamiza
Essential mixes to set you up You're watching the Protégé Visual Essential Mixes Get this and more on www.djprotégékenya.com
This is DJ Protégé
DJ Protégé
DJ Protégé